milango. Unamjua baby wangu, iweje unataka mipango nyo.
Wellness come to body.
Kupa chefu.
Nisikilize, yule mwanangu mimi namjua. Ana mambo mengi hajatulia malaya. Nikubali mimi mtoto na enjoy.
Aya umemwambia na mademu wengi kwa kujibu mbona najua.
Umeumbuka, sura limekushuka.
Umemwambia na mabwana wengi kakujibu mbona najua.
Umeumbuka, sura limekushuka.
Mkonyeshe kama lako mloganzi laula uturuki. Oya mambo leo, nikisima matishuki. Ndada karibinu walo jenda ni haja vachu.
Za tuende sa ikwe, 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 ikwe. Za tuende sa ikwe, 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 ikwe.
Wambi watoto wadogo waheshimu heshima. Call me Mr. Fingerdi.